یه گپی.
Umwiza wa mugaje imboneza bamureba Uwagutaka oya ntiyabona hahera Nikubona waneya marira ibyishimo Ugituza shyawe
Mama, urumugisha.